Vamos a love it. Get through it, not only. Abamanya bulungi bwensika tekyetaagisa kubuuza bwefumbye amasowaani ebikopo n'amasake nga musembera okulya kuli nze mmwe. Tamanyi mbasabya bakalwa musembera okulega ntandise ebibuuzo okumunnyo byenfuneyo kyempiteyo mu makubo ebibuuzo okumunnyo byenfuneyo kyempita nga biva mu bakyala n'abaami bakyalakyala baluma bagwenyuse buli gwokanza kusaba nsimbi nsosere mbulwa ekibuuzo nkwekitta kubanga bangi katabangwe mbulako naye kimanye atalina sente tafumi talindasi bifumitwo yalina ezina sasulamula nabye tafumi talindasi bifumitwo yalina ezina sasulamula.